Mambo vipi, mimi ni Alikiba, muasisi mwenza wa tamasha la Nifuate. Na wakaribishe nyote, wachangie wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Kiba, Nifuate.
Nifuate, Nifuate, hai, Nifuate. Kumisha kucha, pamepamba zuka. Nikila mwaka kabumbu linachezika. Nisamakiba Nifuate imesha waka. Tim Kiba, Tim Samata, Nifuate. Lele,
Nifuate.
Lele mama, lele,
Nifuate.
Lele baba, lele,
Nifuate.
Dada kaka, lele,
Nifuate.
Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama. Umetapika leo, Tim Kiba, Tim Samata, oleo. Unachongoje tu matokeo. Sama Kiba, Nifuate. Ale mama, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama. Lele mama, lele, lele baba, lele, dada kaka, lele,
Nifuate, 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 Nifuate.
Hai, 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 we mama wa, we mama wa, samaka wa, we kipa pa.
Tuga mchizo UK.
Nifuate, Nifuate, Nifuate.
Habari ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni Mbwana Ali Samata, muasisi mwenza wa kampeni ya Nifuate. Nawakaribisha nyote kushiriki pamoja nasi na kila mmoja kwa nafasi yake kusaidia wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Samata, haina kufeli. Nifuate Tanzania.
Nifuate.